الصعب.
شو سبونغ مدوف سبونغ نام اتزي اسا اوزو اسا قولو تكليك هنگي تبلي ما كافيلي يا هايس جيمي Besigena sibashaye ofalye pamapokota sagqulutsekeleke Ebeba phakamisa Tupac Shakur Ebesigena sibashaye ofalye pamapokota sagqulutsekeleke Ebeba phakamisa Tupac Shakur mina ngiphakamisa uPhele Makhave
uPhele Makhave
sibashaye sama push up ajimile kodwa we remain the fit Abashana bamazika hlomalume bese ngifika ngisa announce ikhalo Ebesigena sibashaye ofalye pamapokota sagqulutsekeleke Ebeba phakamisa uTupac Shakur mina ngiphakamisa uPhele Makhaveli Esibashaye sama push up ajimile kodwa we remain the fittest Abashana bamazika hlomalume bese ngifika ngisa announce ikhalo Ebesigena sibashaye ofalye pamapokota sagqulutsekeleke Ebeba phakamisa uTupac Shakur mina ngiphakamisa uPhele Makhaveli Esibashaye sama push up ajimile kodwa we remain the fittest Abashana bamazika hlomalume bese ngifika ngisa announce ikhalo Ngicela wenze kwenzeke awuyenza kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awuyenza kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awuyenza kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awenze kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awuyenza 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 kwenzeke ngicela Ngithi bese ukuthi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda kekho zokuphikisa ukuthi uDosi go akekho omunye umongameli basahliwa yivote lento sayiphiwe egazini akekho okay wa donate asi Ngithi buza bunamba asiluthi saluta ndoda enomduva asiluthi saluta ndoda asiluthi saluta siyalele ngithi bezwe ngathi ngithi kanti next ngithe ngiyaphinda kekho zokuphikisa ukuthi uDosi akekho omunye umongameli basahliwa yivote lento sayiphiwe egazini akekho okay wa donate asiluthi saluta asiluthi saluta ndoda Asiluthi salute Asiluthi salute ndoda Ngicela wenze kwenzeke awuyenza kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awenze kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awuyenza kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awenze kwenzeke ngicela wenze kwenzeke awuyenza 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 kwenzeke asike isikhathe samatakalani funisa kanyama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini ngicela ungilondolozo vele unyekele emalini ngicela ungilondolozo Ngisho isikhathe samatakalani funisa kalama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini ngicela ungilondolozo vele unyekele emalini ngicela ungilondolozo ngisho uhamba nama breath take Sebenzeli wealth status hey but you moving like a life save sengisho mina number 2 never engoba ngokuNkulunkulu uyangifavor sengisho ngoba universe yangifavor sengisho ngoba uNkulunkulu uyangifavor sengisho ngoba universe yangifavor asike isikhathe samatakalani funisa kalama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina emalini ngicela ungilondoloze uvele unyekele emalini ngicela ungilondoloze ngisho isikhathe samatakalani funisa kalama aka plan see you second half uNkulunkulu wamethuma mina Lelele bathi uzwa ash aha bathi ash aha ebathi ebathi ash ebathi lalela bathi uzwa She belongs estradeni eBoulevard uMinist emgaqweni uHulumenta akalale dladleni uthanda athi ifunele imini namathela lo mtane speed hub Sikibela sonke ke nyakanyaka lengane speed hub kodwa ungezujahile ubeka She belongs estradeni eBoulevard uMinist emgaqweni uHulumenta akalale dladleni athi ifunele imini namathela lo mtane speed hub Simgibela sonke ke nyakanyaka lengane speed hub kodwa ungezujahile Ubo shabi, nushabu shabelele, ngisho shabu shabelele, ndutu shaba shabelele, wena shabu. Shabi, nushabu shabelele, ngisho shabu shabelele, ndutu shaba shabelele, wena. Ubo shabi, nushabu shabelele, ngisho shabu shabelele, ndutu shaba shabelele, wena. Ay shabi, nushabu shabelele, ngisho shabu shabelele, ndutu shabu. Asa, ubo shabi, nushabu shabelele, ngisho shabu shabelele, ndutu shaba shabelele, wena shabu. Shabi, nushabu shabelele, ngisho shabu shabelele, ndutu shaba shabelele. Ubo shabi, nushabu shabelele, ngisho shabu shabelele, ndutu shaba shabelele, wena. Ay shabi, nushabu shabelele, ngisho shabu shabelele, ndutu shabe. She belongs estrateni, ephulevadi uministe emgaqweni, ohulumente akalala edlahleni, uthande athi ifunela imini namathele, ayi lo mntana ispeed hump. Simgibela sonke-ke nyakanyaka lengane ispeed hump. Kodwa ungezwa ujahile ubheka phansi. Ubo shabi, nushabu hlabelele, ngisho shabu hlabelele, ndutu shaba hlabelele. Ay shabi, nushabu hlabelele, ngisho shabu hlabelele, ndutu shaba hlabelele. Ubo shabi, nushabu hlabelele, ngisho shabu hlabelele, ndutu shaba hlabelele, wena. Ay shabi, nushabu hlabelele, ngisho shabu hlabelele, ndutu shaba hlabelele. Ngize kula ngatangazi zolo beka nami kuqe ngamatolo esebenzisa umlomo endaweni ezirong. Nami ngiyamangala kwenzeke kanjani abantu bathandana kanti ukuthembakala kwaphelela kuphi. Kuhlonipha impilo ungakhohlwa abafazi ngosuku lokuzala nasemncabeni wakho kuyosebenza ikhekhe. Funge ngiyagomela uSamson angakutshela imfihlakalo enkulu kule ejenda yakamary Magdalena. Wena ujola ngathi awazi lomfana ujola ngathi akazi lo mntana ubhalile ngotosa. Wena ujola ngathi awazi lo muntu ujola ngathi akazi izolo uhambe ngaboshona. Wena ujola ngathi awazi lo mfana ujola ngathi akazi lo mntana ohlanyela kusitilo. Wena ujola ngathi awazi lo muntu ujola ngathi akazi. Ekule ngane vele ngcwele i-overload. Be like private kodwa not the private part. Nimudla nonke kodwa nonke anazi next. Hayi mubheke, hey mubheke. Ubheja njalo to hey you were just a bet. You put her on top of my shit but she's been there. And she can treat you like you are the only one too. Hey mubheke, hey mubheke. Ekule ngane vele ngcwele i-overload. Be like private kodwa not the private part. Nimudla nonke kodwa nonke anazi next. Hayi mubheke, hey mubheke. Ubheja njalo to hey you were just a bet. You put her on top of my shit but she's been there. And she can treat you like you are the only one too. Hey mubheke, hey mubheke. Izaga yami yenu phelu my baby. Izaga yami yenu phelu my baby. Izaga yami yenu phelu my baby. Imali yami, inyuku yami. Izaga yami yenu phelu my baby. Izaga yami yenu phelu my baby. Izaga yami yenu phelu my baby. Imali yami, inyuku yami. Akule ngane vele ngcwele i-overload. Be like private kodwa not the private part. Nimudla nonke kodwa nonke anazi next. Hey mubheke, hey mubheke. Ubheja njalo to hey you were just a bet. You put her on top of my shit but she's been there. And she can treat you like you are the only one too. Hey mubheke, hey mubheke. Hey mubheke, hey mubheke. Hey mubheke, hey mubheke. Wetlepa, wetlepa, wetlepa. Hey mubheke, hey mubheke. Hey mubheke, mubheke, mubheke. Hey mubheke, hey mubheke. Bathi, what's up? Hey mubheke, hey mubheke. What's up? Ngana, hey mubheke, hey mubheke. Ungalahle, ungalahle, ungalahle. Hey mubheke, hey mubheke. Ungalahle, ungalahle, ungalahle. Hey mubheke, hey mubheke. Bathi, hey mubheke, hey mubheke. Ungalahle side. Hey mubheke, hey mubheke. Ungalahle nje yami ngithi hey mubheke, hey mubheke. Lo mntana mubheke nje yami. Bathi icherakho yesikobo sibheke. Ayisibheke, ayisibheke. Futhi athakho yesikobo sibheke. Awusibheke, awusibheke. Ngithi icherakho yesikobo sibheke. Awusibheke, awusibheke. Futhi athakho yesikobo sibheke. Tos kamudino malisa uthandi phokophoko. Uthi mina naye sazobhala inkondlo. Thinti chesa namagama ukhe wayiphuza ipostola. Ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo. Dino malisa uthandi phokophoko. Uthi mina naye sazobhala inkondlo. Thinti chesa namagama ukhe wayiphuza ipostola. Ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo. Kamudino malisa uthandi phokophoko. Uthi mina naye sazobhala inkondlo. Thinti chesa namagama ukhe wayiphuza ipostola. Ngeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo. Dino malisa uthandi phokophoko. Uthi mina naye sazobhala inkondlo. Thinti chesa namagama ukhe wayiphuza. Angeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo. Dino malisa uthandi. Uthi mina naye sazo. Thinti chesa namagama ukhe wayiphuza. Angeke ngiwe nguye phansi ngadobhanga fokolo. Umlando. Ngibuya no umlando. Ngizobuya nomlando. Ngizobuya nomlando. Mina ngawa ngizobuya nomlando. Ngizobuya nomlando. Ngizobuya nomlando. Ngizobuya nomlando.
Shout out to Sinom Solo one time. Ta-ta-ta. Bati, Mlandu. Mlandu. Bati, what's up?
Ay-ay. Alala. Aziwe. Bemati pa. Tikimi. Siwe wa. Sasiba sabi. Seba funa ma.
Ay-ay.
Alala.
Aziwe.
Bemati pa. Tikimi. Siwe wa. Siba bi. Jenge namba batele la ma.
I'm a police, 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 ngiphinde noma khala nangasabi. Oh, senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando, lolu suku olukhulu asabi. Ngithinda mhlosi
senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando. Ngithinda mhlosi senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando,
bathi lolu suku olukhulu senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando. Ngithinda mhlosi senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando. Ngithinda lolu suku olukhulu senza umlando, ngithinda mhlosi senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando, lolu suku olukhulu senza umlando, lolu suku olukhulu senza
umlando. Oh, senza umlando,
umlando
senza umlando,
umlando
senza umlando,
umlando
umlando,
namhlanje senza umlando, umlando
usuku lukhulu senza umlando,
umlando
lukhulu senza umlando,
umlando
usuku lukhulu senza umlando.
Oh, dango dust.